probleme khona ngisazofika. Until then, rest in peace. Sisnen mawe bongathandi ngikubize kanjena, but then manje sesithi isikhathi ungangivakasheli. Nasemaphupheni ngibona ngathi uzimelelena, awusasondeli nje uzongicabuza kancane. Lapho khona ngisazofika ngicela ukhanyise isibani. Wo kufa kodwa usicabangelingani, uthathe umuntu uthathe muhle ngithi uthathe abancane. Mawe moneda kushona kwankulu ugogo, ngathi nyazama ukubhatanisa kanti nesikhathi asekho. Bangiphelela ngisemazweni bathi ugogo uyakhula, kothi sintwana yami ngatshela ukuthi i-oledi liyabuya. Ngisazolokhu lisibele sele ngokuthi izinto ziyadura. And ngothando lakho ngiyakuhlonipha kanjena, sengiyabazi ubuhlungu obusenhlizweni yakabokhabuzela. Manje sengiyazi ukuthi ukufa kuhlaba kancane kancane, noma ngitinyaziba ngiyadukisa. Ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula makunzima, ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula noma ngikunyaziba ngiyadukisa. Ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula makunzima, ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula. Ngelanga lakho bengicula le namba, ngizizwa ngigodola inhliziyo yami makhaza. Umagiza naye ngaphume ngezigama lakho, uyangisinda nalo buhlungu sengifuna isandla sakho. Wa sendela i-SMS umtshela ukuthi uphila kanjani, uhleli nobani, kanti lapho khona sikhiphana. Ngizokwazi ukutshela intwana yami ukuthi kunjalo, le ndlela thina esamba kuyifana nombhalo. Nale hlanya lakho bokuthanda kakhulu, mali zodlula ekhaya limemeza kakhulu. Yazi nokuhlala phansi ngicabangisisa ukuthi lapho nihleli khona, abo Iggy Small, abo SB, abo Jacob, abo Makenda, shukumisa igazi. Mama wangifundisa ngokuthandaza, manje sowambile, noma ngikunyaziba ngiyadukisa. Ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula makunzima, ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula noma ngikunyaziba ngiyadukisa. Ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula makunzima, ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula mama, ngiyakukhumbula. Siyakukhumbula Iggy Smalls, siyakukhumbula Kabzela, siyakukhumbula Jacob, siyakukhumbula nawe Lollipop, siyakukhumbula Nomakhendla, siyakukhumbula Moses Muleleka, siyakukhumbula Nobekhumza, siyakukhumbula Nesisibrenda lapho nawe, siyakukhumbula Patrick Ntombela, ngiyakukhumbula Gibson Kent, siyakukhumbula Sipho Gumede, siyakukhumbula Kintobaloyi, nawe lapho siyakukhumbula Fred Klepo, siyakukhumbula Davis Khosana, ngiyakukhumbula Dolly Rathembe, ngiyakukhumbula Debza Mwana, ngiyakukhumbula. Yo, lesizohlangana emlanjweni Phintshaba. Sizo Mtawung, siyakukhumbula Lesti Manyathela, siyakukhumbula. Last but not least, Sisnake, ngiyakukhumbula.